Fresh Out from NigerRemix.com.
Zama kamanda kuwe nangisa nginje
anginje nje mina dalinge nanguwe wongo wame kubelele mangina we wabangize nje angize nje ngoba kuhu
Sex
tu se, se funa no bubona, en mi calla.
Fresh Out from NigerRemix.com.